Marka Simore Nay. O woni kadi e janginde e dande wendu he diddal mangal taarimo haa joodu e der laana to der wendu to yimbe be kebi e dande ndiyam he o woni jangilirde be gede kewde tindi o mo wiabe
kedo de gorko goto meedi yaade aawoyde do saranno aawdi do wodi hen ko saami e lawol cholli ngari cikidum wodi hen ko saami e korkaade do leydi heewano fudi do ne don sabu leydi ni heewano den yehi haanange hore jalludi di cumi njori sabu di galano dadi wodi hen ko saami e pudi nyaadi di mawni jarti jalludi mojji di ha donki jibinde wodi hen kadi ko saami e dow leydi mojjiri fudi mawni jibini de gabbe cowi laabi chapande tati de cowi laabi chapande jeegom de cowi laabi temedere
caggal dum o wi
kala jogido noppi gam hedade yo hedo
ndedo teli tari nobe mo be kanyumene sappo idido be namnimo ko faati e tindidi o wibe
onon on dokkama famde sirru laamu alla o kono wonbe bowal be ndewnante fofko e tindi mbele ina ndara ndartindo taw jiyata nana nantindo taw pamata mbele woto be tubde be njaafe
o wiibe kadi
mbele on paamani goldo tindol nden non holino paameton tindi keddidi di gaawowo o aawi ko kongol alla woni e yimbe ko laawol do kongol gol saami do be kedoto tan seytane ara horkita kongol gol e mabbe woni hen kadi ko korkaaje de be kedoto kongol gol be njabborongol weltare doone don kono gol ala e mabbe dadi be kabboto e maggol tan ko saha dabbo e der dum so kiwal wala lefte sababunde kongol gol ari be pergitto doone don woni hen ko pudi nyaadidi be kedoto kongol gol kono mijoje aduna baggene ngalu kanyum ene muyoji gede godde natata berde mabbe njartongol mbattangol dimarol ɓeya noon koko saami e leydi moƴƴiri ko ɓe keɗoto kongol ngol ɓe njaɓangol ngol jibina wooda hen ko sowi laabi capanɗe tati wooda hen ko sowi laabi capanɗe jeegom wooda hen ko sowi laabi temedere
caggal ɗum o wiɓe
mbele ma wood kuɓɓuɗo lampa haa gayna hippa hen lahal walla sakka ɗum les daɗɗude bele wona so neɗɗo huɓɓi lampa liggat ɗum ala fof ko suuɗi so wona gam feññinede ala fof ko yurni so wona gam heɓnede naange e hoore so won jogiiɗo noppi gam heɗade yo heɗo
o wiɓe kadi
tinno ɗe e ko nanɗon ko ngati ɓetante ɗon koɗo ɓetanton woɗɓe ɗo tema on ɓeydane ngati kala jogiiɗo ma ɓeydane kono ma ala o hay seeɗa mo jogi o heɓtete
o wi kadi
laamu allah way kono neɗɗo carɗo aawdi e gesa mum ni so yiɗi joomum ɗaano walla jooɗo jamma e ñalawma kono aawdi ndi fuɗat mawna tawa joomum anndaano yaari ko leydi ndi e hoore mum funnata ndi ndi waɗa jalluɗi sammeere rewa heen caggal ɗum gabbe caawo heen so yehi haa gabbe ɗe ɓenndi neɗɗo o ƴetta waftu mum ɗone ɗon naatana golle ngati saha coñal yonti
o wi kadi
holi ko mbawaten nandinde laamu allah ngu holi tindol pirdoten ngu ngu nandata ko e foɗɗere muttarda ɗo nde aawete ɗo ko kayre ɓuri aawɗele aduna ɗe fof famɗude konde so nde aawama nde mawnata haa puɗol mayre ɓurto puɗi ɗi fof ngol salta cate mawɗe haa colli weeyo mbaawa sabbinde e ɓuuri maggol
ko tindi keewɗi baaɗi noon o habriri yimɓe ɓe konngol allah ngol tolno faama muyo mumen o waajortonooka ɓe so wonaa tindi kono kala nde o teeltunoo e almuɓe makko ɓe o firtananno ɗumen fof e on ñalawma nde yehi haa kikiide o wiɓe
taccen keetoyen ngal toŋoral
caggal nde ɓe ceerti diɗɗal hee ɓe nawirimo no o wayi e laana heeni laaɗe goɗɗe njaadi e makko e on sahaa duledu mawndu duppiti ben pejje gone ojjaade der lana he haka fuddi hewde ndiyam kanko ko lelinodo o modani to laati lanato o mo fawi hore makko e ngaflaw e won saha be pindinemo be bimo
cerno mati ko min kalkato ko wojanimo
o fini o furi hendundu kadi o wi wenundu
yen den
hendundu dari fof wi cel ciagal dum o wibe
holi ko wadi odon kula holi to holare mon woni
ka wi so mawdo nangibe be ngone wiyondirde koye mabbe
holi o saka hay hendu e ndiyam ene jabana dum